exclusive from zhitspromos.com.
Kizaro, the true definition of music. Music is your kwana.
D-boy, tell him swag.
Run it. Before we went to tweak a little few poof with a winner.
Oh, nice.
A machine at Twitter, I want it up, I want what you love. Na Twitter na kwa tita pa wawa chula. Bozano,
yeah.
Commander,
ah.
Wene wake,
yeah.
Asokoleri, abwana,
ah.
Bozano,
yeah.
Master Zabige,
ah.
Wene wake,
yeah.
Asokoleri, che amani,
yeah. Ah.
Chila mshiku nofo wino na waka ina wakeno wakumwinsu. Mbatu wakumana nisa nsa sheka sheka iwe kupunkamo. Kaseka kona vintu vosa funika noseka. Upipiti chikulu tabaya matipresheni. Tulo mfuwa wino pamo. Kwambi wanjita bosano.
Mashini machama kazi mafoni baya.
Kwambi wanjita komanda.
Mashindine wike kuchimushia.
Kwambi wanjita bene.
Mashini ribe puna kumashoni.
Wasokole dile lele lele. Lele 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 lele. Ifaku mwensu tuika lile fye kufuja na wino. Machine at Twitter na kwa tita pa wawa chula. Ifwe kumwenzo tuika lile fye kufuja na lake.
Oh, nice.
Machine at Twitter na kwa tita pa wawa chula. Bozano,
yeah.
Commander,
ah.
Wene wake,
yeah.
Asokoleri, abwana,
ah.
Bozano, yeah. Master Zabige,
ah.
Wene wake,
yeah.
Asokoleri, che amani,
yeah. Wabapina nefibo so chapa mo ifyo kwa wa kumwesu. Weza dilofwa chako lwane ule na chanki ni baya kumwesu. Ukubomba ni chapa mo no kunwa chapa mo snichita kwa wa kumwesu. Ela papa komanda zibigi ifyo batwita kumwesu. Bossy lady queen diva e mashina ya fibiongo kumwesu. Ala kwali wama kumwesu. Kumwenu nilazo yomweta kabale eva komanda kumwesu. Avena pizalo na D-boy tele mweni mbo bashana kumwesu. Terem terem mwaiseni kumwesu.
Kwa kumwesu tuika lila fye kufuja na wino.
Oh, nice.
Amashina twita na kwa tita pa wawa chula. Kwa kumwesu tuika lila fye kufuja na lake.
Oh, nice.
Amashina twita na kwa tita pa wawa chula. Bozano,
yeah.
Commander,
ah.
Wene wake,
yeah.
Asokoleri, abwana. Mataito ifwe twangala na mashina.
Mati ufuna kumvela kumunche osa panika. Life is simple wasa kuchingebo.
Iwe vala kwa chataito kuzivesa munche ni we mwine. Life ni owe ibekinge. Osa wala nanguwe na wakusetinge. Moyo ni wako.
Life is too short to be depressed mune. Ni kuzivesa munche sheweka.
Ifwe kumwensu tuika lile fye kufuja na wino.
Oh, nice.
Amashina twita na kwa tita pa wawa chula. Ifwe kumwensu tuika lile fye kufuja na lake.
Oh, nice.
Amashina twita na kwa tita pa wawa chula. Bozano,
yeah.
Commander,
ah.
Wene wake,
yeah.
Asokoleri, abwana,
ah.
Bozano,
yeah.
Master Zabige,
ah.
Asokoleri che amani,
yeah. Ah.
Bozano,
yeah.
Master Zabige,
ah.
Wene wake,
yeah.
Asokoleri che amani, yeah.
Downloading from zhitspromos.com.